noy woni no haala haalirte ko wi'e laatike haala bonka yaade e neddo naadu konda hawrinde himbe na har diina naadu kondan har ngeen gon fereeri
lorsque l'article porte
atte deni binno winni haala ko ƴewata geeni di na ko ƴewata diina na leñol hana jom misali haala do fidi fa na tilaberi naadu konda haala do islam na krista en sentawama ko jomo haaldo don wadan himbe naatidira to jomo jukkete yoba ujunaaje lasu yaade ujunaaje chapande tati dennorde ko jomu wadi sappaki fay goto jomu winni linte fay goto ton waawi yonne ujunaaje nogay yaade ujunaaje hemre seni hala ka jomu halika lati ka janchur yaade ene o maydo misali e horejo leydi na ministre go maydo furono e makko no waawi kalmaade gaddo halaka dondu gaddo don yoban fadde ko linta duto derno em enda yami wadane moytugol gacce to fuki tod on wadaydo
moral subi
de noy gollobe kokkol habaruji windobe e dow gacce gaddo latido moytama naadu kondan fimudum wittake
des infractions peuvent intervenir
sentawa mahalaka o kawadi kawittama na kamoytama kawonnoy goddo wadi gacce wadi duubi tati pour créer halay hala majjum naadu konda wi e lumojo no nyami jawdi leydi to se on mayi donni halaka haade seni alla wadi kanko binno o winni do halaji din denna de kan den tawama do latike jancore do fo hala bonka kannino hune fo ko hala na winna urtina do neddo ko lati yenorno derke darne basi hala bittinaka kan de ko jomu sakiti hali imudum to do latike gacce mawdo de hanu binni di gattedi gam mudum wala funo kitto do nangira jomu udda na nanga dum faddodun ne denno yolbinan de himbe hokkobe habaruji wada golle mum dun dum hadi jomu nangi kano hune fuko jomu winnina hali do goddum to sai dum ete ceewe noy mangu majjum foti noy du kondam bononde o hore mudum foti
de la gravité des faits.